xaafadda horseed ee magaalada Baydhabo waliba ku mid ee taa afarta xaafadood ee ka weyn magaalada, walibana xaafad yeelata guddiye arrimo bulshaana si uu ku shaqeeyo horumarinta guud ahaan xaafadda. Guddoonka xaafadda iyo ururada bulshada oo isku duuban iyo waliba wadana dadaalo ka eedan xaqiijiyowga amniga iyo ka shaqeeyowga bilicda xaafadda. Guddoomiyaha xaafadda horseed ee magaalada Baydhabo, Isaaq Nuur Maxamed, iyo waliba uu si faahfaahin ku biyay horumarada xaafadda ku jar, wuxuuna sheegay inay wada shaqeeyeen bulshada xaafadda iyo laama ammaanka.
Horseed horta waa siyiid laamood iyo ka koobanta mayka jaraahan dhowr rugood oo bulis degan, si galgal goobano oo kale, si Daalfuur oo kale, si Saldhigiraha oo kale, xarumo badan ayaa iyo buliiska ka degan yihiin. Marka buliiskaas dadaal badana suubayaan iyo bulshada iskaalade, marka meelana sidii hortay xataa ku faylata, mayka ku faylata buliiska naftiisa ta wala qabee usata la kulmo ma jira, waayo hordhaan dhibadana dheejari haminkaas robood oo dhibee laha gudbiyay lankoola ka shakiyay ma tuuga laha goobaday tukaamili jabsada jari gibruu maana jeeriya maana lunsurum jeeri la ka dhibaatay. Marka hadu walaagasto qaafada dorseed oo ku jira xaaladii eediyadan 195 okay way maay geeban hogaad korre aan horta qaafada dorseed dhalinyaradii iskiirinta wal kasto homo oo dhibaato ka dhiyow dhalinyarada ha gudbiyaas ulmaawdiinka ha gudbiye hooyooyinka ha gudbiyaayan lambari jaran oo maanaha oo ana le oo xaafadan qeybisan oo lambar gaare telefoon gaare ka jira oo la ka xisaabtamo hadil hadir la dhugun sidaan oo lambarana suubi ee jira bulshada dhong maana laang waahwaah ya jarta. Marka saasa lingeysiye may yoonan ka qeyb qaadaan hadii hata dhinna nadaafada nagatoy dhinaha maana amniga nagatoy dhinaha isdhexgalka bulshada nagatoy tiim badan jira oo qaada u nibido silan horumaray ilaa xaafada horseed.
Saasaata uu guddoomiyaha iyo waliba ururada bulshada xaafadda horseedan ka baaqay inay ku shaqeeyaan nadaafad iyo faydhowrka deegaanka si korlanka qaada bilicda magaalada.
Man jeedi lahay oo isdhexgalka baday fadi maylanaha lan wilba lankiibu wal tabada xaafadda horseed xafiis leto xafiiska kooya miila kacbade, laakiin antii yoonay maar dadan koran qofka binaadin eb shaqeeya koron hal shaqeeyo maylanaha nibida hal horumariyo wadanka hal horumariyo guudaan degmada Baydhabo, laakiin gaar ahaan xaafadda horseed horumariyo lahaa. May kaleenka baagayhin onbo maanaha kala dirdaan may horseed madileer dhinaa nadaafada oo kale waa muhiim way amniga ku midata bilacda naftii amniga ku midata waayo may jira dhe waa amnigu hadii lanka maanaha geega qashinkan binaankaas ku deedi wala nadaafina gurigu meelifada ule ka dhisada waa bilac ma jiraas. Xaafadda horseed maylana bilacdan hal ilaaliyoy, nadaafadan hal ku shaqeeyoy, isdhexgalka bulshadan hal ku shaqeeyoy.
Xaafadda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayeel ee guddoomiyaal ku shaqeeya horumarinta xaafado walibana tan qeyb ku qaadaa sayni magaalada iyo weeldhata isbeddel iyo in iska duubanaadaan bulshada xaafadda magaalada.